Mighty Wozza, Wozza Friday, my darling. Wozza Friday.
Uhlelo Wozza Friday kuliviki silomculi uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi D-Rock. Yena ugxile kumdumo House Music njalo osebenzela kwele South Africa. Kukanti ke udabuka kontuthu ziyathunxa kobulawayo. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Wasuka eZimbabwe waya eMzansi ukuyaziphandela ezama phela ukuphila. Okwamanje uhlanganisa abalandeli bomdumo wakulezi nsuku owe House Music.
Amalami uAndrew Khanye ngisuka kwaBulawayo ngafunda eSobukazi High School and umculo ngiyuqale 2000. The year 2000 and ngokuqala kwami ngiqale nje, you know, this village silalela emaklabhini simamela imculo.
Ukhanya ubaphethe lapha ke eMzansi umfana kaKhanye njalo ke uya rocka.
Kamalami lase stage ini ngu D-Rock. So far nginama single amabili aphumileyo. Eyokuqala ibizwa ngo Love and Life le ephuma manje ngo December ka 2018. And then esibili iphume 2016. Ifeatura ubhuti abambiza ngo DJ Kuchi no Zinhlengithi. Love and Life uphume last year December yona ifichara bafana base Botswana babizwa nge Team Distant lo sis wase America obizwa ngo Porsche Monique.
D-Rock muye ke esikhotshisela ekuhlelo waza Wozza Friday. Vele kahle kahle uqale njani ezomculo abantu bekuthanda kangaka lapha eMzansi?
Ngikhumbula nginomngani wami ababiza ngo Easy T ube ngu DJ odumile kwaBulawayo endaweni esifana nase Paparazzi nabo Visions ebewaziwa kakhulu khuliswe uye entweni yoku DJ. So far umculo wami abantu bawuthakazelele kakhulu kunama radio station amaningi la eSouth Africa bawudlalayo kufana no Love and Life seyifike ku number 1 on ama radio station ase Botswana nala South Africa.
Bosela iluzi kubalaleli abafuna ukuxhumana lawe bathenge phela ingoma zakho.
Ubalaleli ngicela ningidinge ningithole lapho kuma social media ku Instagram nizofuna u D-Rock SA, so D_Rock_SA ku Facebook ku D-Rock SA ningaphinda ni search no Andrew Khanye ku Facebook na ku Twitter nizongithola lapho. Otherwise ngicela ni download ku iTunes, Spotify, ku Deezer, Amazon Music, wonke ama digital stores adumile izoba ikhona lapho. Ngibonge kakhulu balaleli.
Umdumo we House Music usuthandwa ngabantu abaningi kulezi nsuku. Yikho nje uthi rock ebarroka kangaka. Nguye besilaye kuhlelo Wozza, Wozza Friday. Mpela sondo elichukela igama lami Ezra Jesus Banda.
Uli uAndrew Khanye odume kakhulu ngegama lokuthi ngoDRock esiqabela uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington DC ngisithi libe lempela sonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.